I pledge loyalty to the king and one true God. Chukua, as an individual chukua, and together as Fatmos. So joined by a three bonded cord, dedicated musically to the almighty God.
Chukua, chukua, so many,
oh, so many.
Nikidrop marang toka kwa God nakupa hizi flow it's not for just a show Yesu anakukall na wem give it all so kumix epi na do na chacha tuna go siku Christ alini wash mimi nina recall kama nguo kwenye soap kaoshwa nika blow na we sasa mkong akujibu hapo blood yake iku close hands yake ziku close
Mungu akuita huku unasita moyo na kuwasha dhambi za kumara you try to make a run lakini usha andra na kusho kumedoka magoti ni baba tuna pray tumekosa please nyoosha mkono wako ndiposa uguze roho zetu maisha iwe kwisha
hey, mimi baba mkuu ni wewe yo tafadhali niwie radhi kwa jeni yo
Jana, nilikuwa trapped na shetani kama cockroach kwenye trapper roach hoi hoi, sema hoi hoi
hoi hoi
haka uchafua moyo wangu ukavunja kwa nafsi yangu lakini leo mimsafi kama sakafu iliotiwa dasta na nukia kama alabasta kuja fasta akutakase moyo wako au safishe ni mimi Mungu na kusihi usizizuru dhambi zangu
kiwimbe Yesu ametenda mema kila siku ye kanipa rehema na neema mimi nitasema vile yeye huendelea kuwa mwema
rafiki
kanipa riziki kila siku yeye ndio unibariki
hebu ruka juu
amekuokoa
hebu ruka juu
amekubariki
hebu ruka juu
amekutakasa
hebu ruka juu hebu ruka juu hebu ruka juu
amekubariki
hebu ruka juu hebu ruka juu
Me stopped and nothing but the fallen man was in her. Satan the deceiver, Jesus Christ me savior.
Me savior.
I come into my life and none other redeemer. Shine his light so bright and now me say me road a clever. Seal me by the spirit now I know man a believer. And me not tell them say.
And me not tell them say.
Seal me by the spirit now I know man a believer. And me not tell them say.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho.
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme.
Yesu.
Nani ndiye mwanzo tena mwisho?
Yesu.
Nani ndiye mfalme wa wafalme?
Yesu.
Chukua.
Yando, tuwe kwa vahu mwenye kunyanga ngaindaya Tuwe mwenyanga ndaya nuno watu nyenge kana Kake kamwe, na kato za mpena mdaka mea hake Tuwe kare na hake itune matuku na matuku Amen.